afhayeenka booliska dalka kenya ayaa sheegay inaanu jirin walaac la xiriira weerar argagixisnimo oo ka dhaca dalkaasi. Wariyaheena kenya intisaar saalax ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
laamaha ammaanka ee dalka kenya ayaa waxa ay sheegeen inaan wax cabsi ah laga qabin in weeraro argagixiso ay ka dhacaan dalka kenya kadib digniin ay soo saareen qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee safaaradaha ku leh dalka kenya. afhayeenka booliska ee dalka kenya bruno shioso ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax walaac ah oo la xiriira weeraro argagixiso oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha dalka kenya. waxa uu xusay in waaxda qaran ee adeega booliska ee dalka kenya ee loo soo gaabiyo nbs aysan warbixin rasmi ah aysan ka helin dowladaha shisheeye ee soo saaray digniinta ku saabsan in weeraro argagixiso ay ka dhici karaan meelaha muhiimka ah ee caasimada nairobi. master shozo ayaa tilmaamay in guud ahaanba la adkeeyey ammaanka caasimada ee nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalka kenya. hadalka afhayeenka booliska kenya bruno shozo ayaa waxa uu daba socdaa digniin ay soo saareen dowladaha reer galbeedka sida faransiiska iyo jarmalka kuwaasoo muwaadiniintooda ku nool dalka kenya uga digay weeraro argagixiso oo ka dhici kara magaalada nairobi isla markaana lala beegsado goobaha ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah. safaaradda faransiiska ee kenya ayaa uga digtay muwaadiniinteeda iyo guud ahaanba dadka kenyaanka inay taxadar muujiyaan. sidoo kale safaaradda jarmalka ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda ku sugan kenya inay feejignaan muujiyaan marka ay bannaanka joogaan kana fogaadaan meelaha ay dadka ku badan yihiin gaar ahaan hoteelada, goobaha lagu cunteeyo, meelaha bannaan iyo xarumaha ganacsi ee caasimada kenya. balse laamaha ammaanka ee dalka kenya waxa ay sheegeen inaysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in weeraro argagixiso ay ka dhacaan magaalada nairobi. intisaar saalax xuseen, VOA, Nairobi.